Mepiga tiki, pochi meshona fiti Skuzi misi shikiki, jumali ni kwa mfiki Doba nangushi na shikata bila kiki Daily skosi riziki, mziki na kawiski Mekuwa peng, supako na maweng Life imekuwa vivid na yona tu kwa frame Ama 10 over 10, simba jike ni tem Afno na kasi mimi kuna watu angekosa fame Nimepanda bay, circle sasa ni ndogo kuna watu alibaki njei Paseki nyomba vas, kauna gangi siwa pay Kuzi na piga wax, in face, in the mask Kuna kuna chenje kali na piga makicha
safi I'm simame, you can see Sidi ukele isifa I'm living vividly Kuna deal na ivisha Jemuda higa kuna vacancy Sidi limit isifa I'm living vividly
Mesota au, mesota wezi piga picha usiku
Let's live this Uko mteja kila saa na hizo form zifanya mini kushuku
Let's live this
When live vivid
Wakati we bado kuna kina vivi
Let's live
Okay, basi let's live vivid
Let's
Sawa
live
na tichore vako za hivivi
Let's live this
Ati nili cheat sina maoni Siezi kupe advice mi siyo maombi Simu si krake juu chini maudi Wanadai kunichai yangu si yaomi Mimi kona life mimi Nakani eyes zote zikuwa on me Kama hauna hasta la vista na maskara Sultan alimka na maskini Ni vivid life niko na machine
Gani?
Ya China tuende tukapewe
Nothing?
Kwangu niko na dao mingi hatari
Kali naona nikika Hata msimame you can see Siji ukele isifa
Mesota au, mesota wezi piga picha usiku
Let's live this
Uko mteja kila saa na hizo form zifanya mini kushuku
Let's live this
When live vivid
Wakati we bado kuna kina vivi
Let's live
Okay, basi let's live vivid
Let's
Sawa
live
na tichore vako za hivivi
Let's live this
Kama ni hours nime put in na bado kuna Russia Classy freshman usi confuse na fresha Nimeiwai bila kashfa Nilivisha mahesabu si sad for Kisota ni laano kiomoka ni majini Kubonga ni default nisikize watu kwa nini ha, Kama dream miko vivid Chorea wasoro mbona we ujiamini Step out Hikitu wenanga blueprint na kama umesota Fuliza happiness knockout Nando mwanzo wa kibindi Ukibrai brefa na mwibia firini
Kwa ninaona nikika Hata msimame you can see Siji ukele isifa
Let's live
Sawa na tichore vako za hivivi
Let's live